Amubona kasheko balutavela
yesi
magelone balua na kazazi kunola kasheko luchinja inge majezi
hao
kibupilo mone mubatela lakasheko kuti mina lwa milatula
yesi
mwalibala mone mupilela lakasheko amutuwele luno ichela
hao
zemelo kumbane ilie kumina kunola kasheko fake zitakuluna amulusie luipilele kibupilo kamba kimachala luinwele
zemelo lakasanda kusuala
Kalukia watu vene lulatane balusia kona furu yetu tezi bupilo my dear kachenu kilu na baba tulatula to my ex girlfriend watulatula esi nito na fale ne tulatula niluna lwaiza vomo kuyulisa misula na kachenu faise ni pangahala kona ubata kutocha daka pa mahala ewe ni utunga na kukukutula ni uli wakafa unjavela pa malivela
tenelu lakazanda kuswala
tenelu lakazanda kuswala
Download it from chilliswagmusic.com.